Uma singabala ngokwesikala esuka ku-1 kuya ku-10. Imatasa kanjani impilo yakho? Ngakube ungomunye labo bantu okuthuma bebuzwa ukuthi kuhamba kanjani empilweni? Qedwa uthi, "Hey, ibhizi. Ibhizi ngendlela nje le engachazekiyo, into engapheli." Angiqale ngubingelele, ngwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngosibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kahlehle, akuna wonke umuntu omatasa ngongangqamukiyo. Kwabanye abantu izinto zihamba ngegeli ngagejeni, kuthule kuzolileko. Kodwa kwabaningi, kumatasa umlibe, ubuyaluyalo ukuhlafuna kwentshebe, ngiyakutshela wena. Kumatasa ngezinto eziningi, ezomsebenzi, engayi siqu, umuntu, nengabanye abantu futhi jikelele. Ngakho, ke ukhanda umqondo ukuthi impilo yayinjalo nakuJesu kuleza nsuku esesenyameni. Hayi, qha yena ke bandla nokho wayengabhekene nesibhekene nakho kokuhlala kwi-social media 24/7. Ujikeleza umhlaba ngedivayisi encane nje esesandleni sakho. Kodwa khona kunjalo, wayewumuntu ovelele. Wayene-status esasiheha abantu abaningi. Angithi phela, kwakumi idolobha nse uma kuke kwezakala ukuthi uJesu sendaweni. Bonke abantu behlaba uje ngamagquma namathafa, beyombona enza imangaliso. Ixuku zazimkakanxa zonke. Wayibhekene futhi nokumanager i-staff okwangelula ukusebenza naso. Okwakunzima kakhulu, wayengathi uma ihambela imiphakathi agibele imoto ezi-luxury enama aircon ashaya umoya obanda kamnandi. Kumbe amabhanoyi kanokusho. Kwakubiza ukuba ahambe emvuleni, esichothweni, libalele hoko, liduma noma libalele. Kwakumele iy'nyawo zinamathela othulini eyofuna imiphefumulo. NgokaMark 6 verse 30 no-31, abaapostoli babuthana kuJesu, bambikela babekwenzile nabekufundisile. Wayesethi kubo, "Zanini nina nodwa endaweni eyihlanu, niphumule ingcosana." Ngokuba babebaningi abezayo nabahambayo, abaze bathola nesikhathi sokudla. Sihlobo, akuzenzele okuhle namhlanje. Akucime ifoni yakho. Akuyiqaqe ekunamatheni emhlabeni kweqe. Yithu kuqhela kancane ukuthi nje shenxe kubantu ukuyoyifuna uwedwa nenkosi, futhi uzinze nengqondo yakho. Thola kabusha indlela engociko yokubuya ube sesimweni songathi lilutho sanhlobo. Ungaxhumani namuntu, kodwa leli thuba nje elincane ukuthi ukuzolisa umoya wakho, ube wedwa nefoni ithule, yonke into ithule nje, kube uwe nje ungenani, kube wena uNkulunkulu. Uyasidinga leso sikhathi. Uma kuthi uJesu washo kanjalo kubafundi bakhe, wathi akeni bashiye abantu, akeni zoba nodwa, pho mina nawe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.